yande joni wittude minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on ndere ko e kibaruji men ni hande subanani pelle jinganoje biɓɓe leydi ni ɓe dawi ɓe jeehi ɓe darake noni dambugal ɓaade joɗani ko ko leydi amérique tawanɗo nder galluñe me gam ɓe tefa hano dillude sojeji leydi amérique gomɓe ɗo nder leydi men Niger nonnoni fedde ko tabbintinta hirango leydi nonni kamɓen doni ɓe dawi ɓe ɓurtini haala mabɓe yasin ɗumɗo to e gatti dane yaago e laamu kalifa leydi Niger nonni watta adila ko har koƴƴe watani mbiyen ni are ko sodanta sojeji leydi nonni yewtere men pindinol ɗo hannde yaratanamin nonni leydi galmi min gi an suka ummatore gaɗo lohaku kando ɓi hano wuuro no wiye dogarawa tokkomi on nampirtol ha laagi nder kibaruji men hande subanani kawrital pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi ɓe gaɗi ɓurtaki mabɓe to dambugal hano ɓaade joɗanigu leydi amérique ko tawa ɗo nder galluñumen to e gone ɓe ƴama hano haalaji kewɗi kamɓe kaali ɗum ɗo har koƴƴe watta dow filla leydi amérique nonni itta haala mum nder laamu kalifa leydi Niger gaɗa mum ɗo ɓe kaali dow haalaji kewɗi nonni koƴƴe watta hakkunde leydi Niger e leydi amérique ɗum ɗo fara ɓangguere sojeji mabɓe nani famaka mohammed el kabir souleyman horejo dental gal o fontini jadimin tarnan fude ahmed
Nous nous pensons que la question de la transition
Minen midan mila ko fi ko ƴewa ardangal leydi Niger handengal fi ko ƴewa siriyade cuɓaki gaɗo teki fi joɗɗinde maral démocratie leydi Niger fi ko ƴewa minen ɓiɓɓe leydi non minen ɗu jeyi dawrude de ɗum waɗi hana goɗɗo feere na leydi feereri go min jaɓata du leydi yasingon fuu watta hunduko nder majjum maral leydi Niger di enden nder juuɗe amen minen ɓiɓɓe leydi tawa ɗum saabi handenni min gaddi kaseta o enden min mbi'i du fa handen sogeji leydi amérique ɗi enden dilla ko congrès amérique suudu sawara leydi ndi enden ni wi'i jaɓata sogeji mum dilla leydi Niger ɗum yawade ɓiɓɓe leydi Niger non ɗum saabi du min gari hollude komin jokkaki ko suudu du
enden
premier ministre Ali Mohamed Lamine Zanni kenga alkamisa sappo enayi lewru mars ni to laamorde makko o yiidi e himɓe leydi amérique noon ni horeɓe noon hawtade e secrétaire ɗiɗaɓo mo leydi ko haala leydi afrique noon ni mo feni giidal gal woni ɗiɗaɓal koɓe horeɓe ni ɓe giidi e mbiyen premier ministre on nder jeɗɗire worrede ɗum ɗo toɓe kaali haalaji hano gonɗi hakkunde mabɓe noon ni har koƴƴe watta hano gollal ko waddi ɓe ka woni habaru ko heɓa dow wecco suudu habaru ko ANP fedde tabbitinde hirango leydi ni hande subana ɓe gaɗi batu mabɓe batu guudo ko e gaɗi hano talkuma ɓe ɓurtini nonni handen mawne sappo e jewi lewru mars dumo gonɗen nder mum to e kawre e ɓurtini haalaji yasin ɗo koƴƴe watta ni hano ko wonno suuliɓe nonni toɓe gonɓe pooɗa hano hakkilloji gomnati leydi Niger nonni fedde sojeji gomɓe dow laamu gum ɓe gaɗa hilnare e laawol laamu nonni ko sodanta kaɓɓiniɓe nonni are gollitirɗe ta wattu muyɗe ɓerɗe fuu dow mum noon nani famaka hoorejo fedde deni Michael Jodi o fantini jadimin Ismail Jibbo
Nous avons organisé ce point de presse pour attirer la
Min gadi hawrine noddol ko koɓe habaruji de enden gam fodude hakkillo fedde CNSP ar ko darata lawol laamu leydi joɗɗinagol sodande sogeji leydi e sogeji paale are gollirteɗe handen nder wakkati mo taweɗen o hunde fuu ko waɗe no hani noon ƴewtini gongako waɗe nder majjum talka nde hokki seedere mum anda to seedere nde enden watta gollira leydi ndi enden heɓa yaadu yeeso CNSP e hoore mum janci rafi gongaku laamu jippingugu enden har ko darta fi hawju jawdi leydi Niger di enden e maral mayri denne miɗen giɗino laawol laamu leydigol enden wartire ɓuuɗu gam gol jokkaki eko ɓiɓɓe leydi Niger keɗi waɗanede minen miɗen miila du koɓe kettinto ko himɓe leydi mbi'ata ko wurtina leydi Niger di enden nder torra kam min jokki ko ɗum waɗo du to seyde ɗum golliri gonga nder ko
watta
dental pelle janguinoɓe ni handen ɓe kawri ɓe ɓurtini haala yasin ɗo nder galluñe may janguinoɓe liggotoɓe e koƴaɓe dow jonde gomnati sina seb noonni ɓe ɓurtini hano haala mabɓe yasin dow saɗarmaji ɗiɓe godi noonni nani ko secrétaire général fedde den shérif issifou o fantini jadimin hassan nouru abdourahman
min kawri hokkoɓe habaruji fuu fa min ɓurtina haala amin yasin kawrital pelle funo nder amin no woodi janguinoɓe illuden jande abadan e pelle dow fi janguinol golle junngo har ko ƴewata haalaji amin ɗe min ƴami no wodi ko jol bandiraɓe amin fuu nder golle gomnati gam nder hisa ko min gaɗi ɗum nandana e newtorade e joomum gam heɓata ko gollal gotal ngal min gonno miɗon gaɗa e ɓeyto le nokku woto amma jobdiji amin kawta non duno yeeso gomnati min kawta min kaldi min poti dow haalaji e gomnati jippinaɗo o duuɓi 2022 nder haalaji ɗe min desi no wodi ɗiɓe jottini non duno no wodi gere majje ko e gollire e majje ono andi ɗum waɗi wakkati ko ɓe telsini min jaɓude jobdi amin to Niger Post tawi ɗum hunde noon ko wala dow lawol gam joomum no wodi lawol haala to yiɗi jaɓude jobdi muɗum
nawtorade kosorgal ni hano hunde noon ko lilaɗo sallallahu alayhi wasallam noonni o yamiri himɓe alsilama en gaɗa ɗum noonni o yamiri ɗum waɗe amma no wodi wakkati ittaɗo ko neɗɗo wawta hano hosi noonni ɗum ɗo harkoƴƴe watta kosorgal ni keccal noonni no holle ko hano neɗɗo hosoro hemu nder suma yede de no wawi wadde saɗarma nani fama kam modibbo mo fedde alsilama galde leydi Niger ni Mustapha Mahamadou o fantini jadimi Rafika Attaher
mosorgal hunde ko woɗino eɗo yiɗi neɗɗo goso wakkati warde wakkati ammani neɗɗo to cartin lilaɗo Allah Muhammadu sallallahu alayhi wasallam o wi'i ganto o ɓeydan julɓe teddeni goho da sey o ƴamino julɓe fuu goso fadde maɓɓe julude naadude ɓe kanti julde maɓɓe eɗo yiɗi neɗɗo goso ammani to cartin neɗɗo no hani gosade wakkati kanaɗo o enda misali de neɗɗo nana hunduko muɗum no teddi naadu wayli hennu nano hawra jooɗe neɗɗo fuu no wawi gosade gam tuttude jooɗeɗo e enda amma neɗɗo wi'aka nanga gosade no tutta jooɗe yeeso himɓe no tampina ɓe gosaki enda hana tilay no tilay on ni woni sumayerde e enda
c'est les gens là qu'il faut préserver par tout le monde c'est ça qui est obligatoire
illa joyi lewru mars ni wuro mayayi e département ji gonɗi far lettugal région maraɗi no nder nirme rafi hite kuran noni to nokku wuddu kuran nde gazawa noonni kon boni nani fama ka Cheibou Mahamadou horejo sarusi ni jelek ɓangguere mayayi o hokki jadimin Issifou Cheibou ko woni dalilaji mum
illa talata lewru mars meɗen tawra saɗorna hiite kurange enda misali nder wuro gazawa tesawa age mayayi e wuroji tawaɗi takkol amen transformateur amen ko tawa gazawa kannon boni ammanni joni ɗum hooƴi laabi fuu kanaɗi hooƴede gam heɓude musola majjum faɗum aɗo e transforma goɗo illa do soɗɗum yaari to enda gazawa gam ɗum watte no hani himɓe muña gam iɗum tawa nder golle ɗen enda
janɗe kuran mawɗe ni kanƴi hano herme e capanɗe nayyi e jeego o kan singa goɗuɗo juutirka metreji capanɗe nayyi e go'o no waɗa do gayɗe 232 kan wase ɗum ɗo ni ko wasani nder kanƴi hano 556 ko handi hano waɗe hakkunde kandaji noonni e tilabiri e karma noonni golle munni yottake pecce 56 dow herme noonni sigila golle hano kan dajini ka woni ko andinore nde horejo kawjiɗo sigila golle mbaraji de kandaji waɗi noonni to nokku golle kandaji noonni yaago ñamay noonni alarba 13 lewru masko waɗi juraki noonni professeur Issifou Katambe ni o tabbintini yeeso hokkoɓe habaruji ko golle ɗe ni nokku hiite kuran ni daraki hano gollal mo mbade worre noonni iɓe gatti gokka maɓɓe ɗo ko gollal ngal no hantowan nder wakkati lobbo ko ittana hano kaddi golle ɗe noonni nder kibaruji men ni waɗi wakkati ko wuro Zender e wuroji gon noonni tawra e saɗarma rafidiyan noonni gollawol waɗi kenga gouverneur mo Zender waɗi juraki mun nokkuje kewɗe to diyan ɗan gollete sendane himɓe nani famaka colonel Issifou Labo gouverneur mo Zender fantini jadimin Ali Keita
nangude 12 lewru mars ta ndu 2024 nokkuje tati sembe ƴogirɗe diyam no e hoore mum dow ɓulli 96 ɗi ñalowma fuudu eterde diyam mètre cube 2022 kam woni ko ƴogete ɗum waddi du fa hannden komin pecci huɓeere nden enden ɗiɗi ko watta hannden sengo lettugaare nden enden hokke diyam jaango sengo hirnaange nden waɗan balɗe tati du ko sigila o enden wona no waɗe yimɓe no kokke diyam bangeeje gonɗe seraaji huɓeere nden du min gaddi loreeji tati ƴooga diyam yarande himɓe majji ɗum du ñalowma
fuu ko ite kom saniya hausankore ni kuntu giru leydi filinge no kulle ko finatawa nonni ko nawtorte der batuji e dewle e batuji finatawa nonni ngam fama hebo do monni docteur Harouna Ousmane gondudo andal nonni do fi bindi ko leydi afrique nonni o hokki jadi mi salamatu kadiri fama do komsa o
La culture c'est vraiment
Fina tawa himbe kan waddata dum ande himbe be endam be moy denne hune fu ko wadda neddo na jamaare ande na lenyol ande e fina tawa jokkoto misali de en adi do endam kurfey are jimi amin gon biyetede komsa der hausan kore fina tawa non nawtortedo der batuji dewle lamru jamma der kirirde gan waddande jamaare weltare do kurfey dum corona non illahi ma miti ma mirabe comme ça odu no anda sanne der fina tawa himbe kurfi
les bera de musique c'est comme ça
der yewtunen pinina ni hande en jahatana leydi galminonni ibrahim mohammadu suka ummatore non gadowo lo haki nonni ko fina tawa mo leydi galmi jeyado der wuro dogarawa region mutawa lo haki kini ko suka ummatore o wadata o rana dum e abira e makko nonni fu he sadar makko o wodi der nangol an kulle ladde nonni fu hada ibrahim no woni no yara golle makko yeso nani fama ko hokki haruna ibrahim no o fuddiri han lo haki ki
Markay
Muna aiki na kamo
gwa Gwala l'amin woni lo hade Nangude marre lati Midan nautoro chabbi eko nandi tita Illa misuka Gugi sapo eko deki Mido toka mawe Yehude lati Gan umfina atawano Hana gansuno Mi umake mitawi Mami rabe aminu gada Lo haki enda No welimindu Wadi minenja Gan midan godi Kosoda Dao Jongude na furade Wakati mingati haju mancho Goto Badu umfina atawano Deweladu Wada tatu Goto du Wadam Gan no weli dum baade hana fina tawa mum subaka min jaata min garta gada la sa
cikin daji sai mu dawo gagari
sigi lagi die gatton fadde jaaton to lo hakiki
zamu ta horota
demiden burtu idun goyno halande lohotobe ben enda no wodi du nokkure de dum wada dum haladu kaden ladde de dermun lo hakiki endan wadoti mawbe ben no ardi minen cukabe ben enda miden tukki ko watta ba birdi ladde godon dadi ardi be ben endan minen wombe gada ben sai min jappu gantodi sotto de hanani sabugo mayri no yeso
inde sirin kwara shibskari
onon godi lawol ko kokkadon do filla lo hakiki
koy fannin da
no wadi laddeji inatol mudum sai ni to neddo no tawra derul misali laddeji di himbe nawtorto malfe lohade birriji mu misali commune Bouza e Madawa
inshallah
nafakaaji di kebudon der de golli
kaman mayya ma
suka ce nani no bi'a ko lohaki no wodi baraji dan sahabo be gadi gollal gal enda denne hanare gollal non gal neddo wodo de neddo do tanake labi di heban baraji dun lawol du hebude no sonnyina bandum dane ande gattam yade e gomnati kan woni min ballire hebude are natude laddeji di enda badu ni ko joni min gada nama horani midan nata ladde de enda fotay fu min tefa talki amma da ni labi gonno godi midan
abin da zaba ta hanyar da za a yi muna bukata muna
Tomad laddo min dennato habaruji e fulfulde amma jabbete don habaruji e hausan kore ko Asumana Sina yottinto mon gada habaruji dim fu onon baawa kettini battu joda kale monafisa Adamu Sirfo yottinto mon kirtonta jam hirti jarandiyam jam heseho
studio kalangu
Nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtar pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kale ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumare fu batu joda kale mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fottem fada studio kalangu yadu leydi niger